C'est 21 gaz. C'est Ballet.
Hollywood Records.
Mr. Cubs in the building. Stand up.
Life and I'm going to be happy. Balanced out, what's in the place?
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Yeah, Nekuma Camboy. Nekuma Camboy. Mr. Captain the Bell, yeah. Nekuma Camboy. Nakula Naina. Nelly Shiva Misango. Alika Banana Fuleva. Is someone a fish to lay noir? Kunwa Paka Feno Kubeba. Nipin and Shukon Kelevetia la Vese. Bakumina la Womfwe. Balefi panga paka ipene dombwe. Ha, apa nomba ni piki piki. Any girl where you want you a piki piki. Ha, gumfwa wino ama riki riki. Especially nga kwete ama piki piki. Iwe, mutumi na panga po kealesi. Kukananga na kupales. Life ya la mukuma baby. Balasta wa senda kwezi. Iti mushite switchi ya dipindaza. Iwe, ndekuma kamboy. Nekuma Camboy. Nekuma Camboy. Nekuma Camboy. Nakula nainaya. Nalilishiba misango.
Ya kweba tuulwele wakusumi nanga walwala nishelo wapola. Lole lango motu wili tutatu mpruke. Paka paka opras nduwelo ndubuke. Ako aka nabafia walole shashikapa kapa. Faya naba oyo kanofia vach katalaka mwati mulilaka. Maka maka nefitu walite mwakumuka.
Life ya la mukuma baby. Balasta wa senda kwensi. Iti mushite switchi ya dipindaza. Iwe ndekuma Camboy. Nekuma Camboy. Nekuma Camboy.
Mr. Caps in the building.
Yeah.
Let me go.
Nekuma Camboy. Nakula naina. Nani lishiba misango. Ade mama juicy kwa dai. Amina kadala delai. No soba mabine nijiva. Mshika tefusha vale mpia. Shila njufya na kwa dana fia. In the lifestyle na salo kupenda. More money, nobody could spend that. Muzingo, di teka le na idensi. Life ya la mukuma baby. Balasta wa senda kwensi. Iti mushite switchi ya dipindaza. Iwe ndekuma Camboy. Ndekuma Camboy.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.
Ndekuma Camboy. Ndekuma Camboy. Nakula nainaya. Nalilishiba misango. Ivashit Goliath. Bruce Boy. Amashat. Venon Uptown. Bazingod. Back off. Team Cubs. Delphi. Mr. Cubs in the building. Joe Match. Max Shat.